sangqinile abangani sebengilahlile abanye ngamba khulumile kufikile indlebeni ngizwile bebesitshela ukuthi ngwile kanti ngiqhuzukile ngivukile i-social sakhona empini bebehleka mangilambile manje mina othenga igrosa sengiyabuzwa sidlanini bebenguguqa buka bengikhulume kasuphuma nini mina ngiqonqosile ngiqonqosile clever bekuvaliwe dolophansi ngathandaza bheka iminyango seyivulile Baba somandla ngiyabonga bonga emswaneni ngale ngoma kwabangona sengiyaxola noma bangishiya leyilona kodwa wena ukhona wena baba uhlala unami ukhona lapha engikhona ngoba ukhona plus ngizalwa namakhona Ngijambula phambi kwezitha zami nasemgwaqeni makushuba kodwa uhlale nami uma bengizama ngapha nangapha unqabe nami ngeke ugcine labazali nabantwana bami ngoba iningi inkinga impilo le seyinceka baba thethelela thethelela izitha zami baba thethelela thethelela izitha zami
nomama nganina
Thank you for watching this video. Please like, comment, share, and subscribe for more coming, baby. Peace.